Nangalia shida zangu zote nauliza kama njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Nangalia shida zangu zote nauliza kama njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Yeye atatua one by one. 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 Hey! While now tangu ni bless the mic, but imebidi ni rudi na Mr. Magic Mike.
Bado jina ni Manoni.
Yes it is, wacha ni add that mziki bado positive eh? Na naileta, kiza baleta. Tangu five stones baba bado naleta. Hizi shida hazijui my God is greater. Na Yesu wangu vile ana meremeta.
So every time on my knees I pray, you give me strength for another day. Without you I don't see any other way. Oh yeah. So every time on my knees I pray, you give me strength for another day. Without you I don't see any other way.
Nangalia shida zangu zote nauliza kama njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Nangalia shida zangu zote nauliza kama njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Yeye atatua one by one. 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 Hey! Anatatua one by one. Anazi finish and finish and talking one by one. Kazi yangu ni kumtafuta day by day. Cause I know nikiwa naye I'll be A-okay up. Vitu zinaweza kuwa mbaya sahi, but trust that kesho zitakuwa better. Kuwa mkristo haimanishi hutakuwa na shida. Inamanisha hutakuwa peke yako kwa shida.
So every time on my knees I pray, you give me strength for another day. Without you I don't see any other way. Oh yeah. So every time on my knees I pray, you give me strength for another day. Without you I don't see any other way.
Nangalia shida zangu zote nauliza kama njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Nangalia shida zangu zote nauliza kama njua Yesu ama nikumsikia tu. Nikumsikia tu. Yeye atatua one by one. Atatua one by one. Atatua